Naiwa uri mu makosa rero.
Waza ma nyine umuntu aragumiza gukanda cyateje kandi wabije.
Aha. Sasha lo.
Alo.
Aha turabumva.
Turabumva ariko rero.
Yego.
Kiganiro cyanyu twagikurikiye neza.
Aha.
Ariko rwose namwe ntimwigeza nkana.
Aha.
Ibyo bintu mu gihugu kenshi ni hagari ni henshi ni hanini. Ibiho biriho ntabwo umuntu atora mu bwisanzure bw'ireti bw'abaturage baracecetse barahona.
Wowe uri hehe?
Wowe
uri he?
Nimbaza hundi.
Icyo twagarukaga aha ngaha ni uko umuntu yivugira ku giti cye.
Ni ku giti cye nivuga ariko rero ndeka nkubwire.
Aha.
Niba mwakoreshaga referendum abantu bakavuga bati batore bavuge icyo batekereza ku matora kandi bikaba mu mucyo ijana ku ijana byagaragara ko nta matora abaho mazima.
Hari ishyirahamwe ubamo?
Ribamo.
Iyo mugiye guterana barababangamira?
Cyangwa ikintu iki kubera iki se bitaba?
Bababangamira bate?
Ku mugaragaro ubuse none se umuntu ajya mu muryango wa FPR ari uko abishaka si gitugu?
None se ugerageza kujya aho ushaka bakakubuza kujyayo
ukabahe wajya hehe?
Ikibazo ntabwo ari icyo ngo wange ukabahe, hari uwabibwiye uvuga uti ngewe uriya muntu yanshyizeho igitugu?
Wabibwira nde?
Buriya reka ubigukorera ninde?
Reka nkubwire umudugudu ni uwo muri FPR. Gitifu ni uwo muri FPR.
Muri abo ninde wabiguhatiye?
Gitifu mukuru ni uwo muri FPR.
Muri abo ninde wabiguhatiye?
Rwose reka nkubwire nkubwije ukuri ko nta ruvugiro.
Oya ndakubaza, ninde wabiguhatiye muri abo? Uvuze Gitifu, uvuga umudugudu, uvuga akagari, ninde?
None se mu kagari ngo ntabwo ujye muri FPR umva?
Ariko ndabona yagira ngiye kumubaza
uze kongeramo mudufaranga dukomeze iki kiganiro.
Utubwire niba ari uwo ku mudugudu tukubaze uti wagiye kubwira uwo akagari umwuzi nyamara agiye uriya muyobozi wo ku mudugudu ari kunshyiraho igitugu
abyanze ujya ku murenge
ari kunshyiraho ahantu nashaka nibyo kuvuga ngo wowe ngo ubuse ngo ubivuze ngo ubivuze ngo warare? Oya utubwire uti ngiye uwo ku mudugudu yanshyizeho igitugu njya kumurega ku muyobozi w'akagari naho warabyirengagiza
uko nguko mpaka ku murenge ku karere
kuki bakwambura isambu ukazamuka ukajya ku kagari ukandikisha ukabarinda ugera ku rwego rw'umuvunyi? Icyo kibazo twakivugaho ngo ubuse ngo warare?
Flash
alo.
Mirwe
namwe. Turakumva?
Alo.
Turakumva neza.
Ni ukuvuga ngo abantu mugira uburenganzira bufite n'abanyamakuru gusa kuri icyo cyo gutora byo ndabasabye ntimuzanabigarureho.
Kubera iki?
Kuko bishobora gukomeretsa abantu nkanjye urumva abantu ntizigeze ntura barabijyanye baragenda baranura none najya kwirwa ndwara n'umuyobozi runaka ngo ibiki n'ibiki?
None se si uburenganzira bwawe
ubwo se ngiye ngiye ngafungwa n'abashaka?
Hari uwo byabayeho ngo duhe urugero?
Yewe we umva wenda sinizi ahari
nawe yagiye atatubwiye ikibazo nuko ari kugera ahantu yari atangiye gusobanura niba yashyizeho amafaranga make ngo atubwire uwo muntu byabayeho.
Ariko nanone
mu matora haba hari indorerezi.
Ariko nanone nubwo batubwira ntabwo turata n'umurongo wacu w'ikiganiro batubwire nyine iki cyegeranyo nk'uko intumwa igenda ikivuga batubwire niba iki cyegeranyo nyine ari ukuri cyangwa se wenda icyo bakivugaho atari ukuvuga ku kintu kimwe gusa.
Hagati aho ngaho ariko mushobora no kohereza ubutumwa mu kanya gato abantu bari guhamagarira benshi, ariko mu kanya gato turagaruka nyuma yo kwamamaza hanyuma bakomeze batubwire batubwire uko babibona tugakunda n'umuntu utubwira duhengero
atari ukuza ngo twese
oya ngo mu kagari twese ngo iwacu ngo byatu aho tubwire uti ngewe aha n'aha byambayeho ndetse nagiye byambaye mu kagari mbibwiye Gitifu w'umurenge arabyirengagiza mbona byose ni kimwe.
waba wifuza kwiga no kumenya icyongereza University of Kigali yafunguye amarembo yayo kwifuza kwiga icyongereza ibashyiraho gahunda izatangira tariki 6 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2014 iyandikisha ubu utere ikirenge mu cyabandi amasomo azajya atangwa ku wa gatanu ku wa gatandatu no ku cyumweru nyuma ya saa sita University of Kigali yigisha icyongereza mu byiciro bitandukanye ku batangizi aribo beginners hamwe no ku basanzwe bazi icyongereza gite aribo advanced ntawe uhejwe kuri aya mahirwe yo kumenya icyongereza yaba umuntu ku giti cye umukozi wa leta ndetse n'ibigo byigenga kubifuza kwiga hanze impamyabumenyi uhakura ibikwemerera gukomeza utongeye guta umwanya ukiga gana University of Kigali umenye kuvuga kwandika no kuganira mu cyongereza aho waba uri hose ku isi ukeneye ibindi bisobanuro yagana ku cyicaro cya University of Kigali kiri kuri Sonatube.
The Kigali Independent University ULK informs the public on Saturday, January 24th, 2014, there will be a public auction for its following vehicles: a Mitsubishi Fuso Ben 10 tires, Isuzu Ben 10 tires, Mitsubishi Fuso Long Chassis, Toyota Land Cruiser, and Mitsubishi Coaster. The visit of these vehicles has started and continues until January 2014 from 2 p.m. to 6 p.m. at its former location, which is currently being used by Glory Secondary School, GSS, in Kachiru. Note, the university is not bound to accept any better offer. For further details, please call the following mobile numbers: 07-88-301-043, 07-88-607-205, 07-83-424-708, 07-88-303-607, and 07-88-304-081.
Mira hebu she muri ete. Mira hebu she muri ete. Mira hebu she muri ete.
Nite muri telefoni ura Maxbat cyangwa bando za internete ugwiza amanota agwesha amahirwe yo gutsindira bimwe mu bihembo amagana n'amagana bibarirwa muri za miliyoni ijana z'amanyarwanda. Tsindira amakarita yo guhamagara za Maxbat, minerivare, amatike yo guhaha, telefone zigezweho, amatike y'indege, inka za kijyambere, yewe buri munsi kandi buri cyumweru mu gihe cy'amezi atatu.
Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.
Namubwiye ko peaceful protest, peaceful assembly,
nuko kujya hamwe mu Kinyarwanda,
peaceful assembly na peaceful association, icyo bita kwishyira hamwe ngira ngo. Namubwiye ko nta kibazo na kimwe leta ibifiteho igihe cyose bikurikije amategeko ahari.
Amategeko nyine avuga ko harimo imbogamizi kubera gusaba uburenganzira mbere kandi n'ubundi ari ibintu biri pisi.
None se uburenganzira waba usaba nyuma kubusaba mbere si ntekereza ko aricyo sibyo biri logike, sibyo numva biri logike. Nizongera ngo niba ushaka kwishyira hamwe guhahenda ariko niba hari amategeko abigena yewe nagahindura gusa.
Yes. Imbogamizi akore avuga ko kuba babaza bavuga ko umuntu abanza gusaba uburenganzira ari byo birimita cyangwa bituma abantu batabikora n'icyo muvuga.
Ndakeka ko ari ukuyobya debate. Kuko iyo ubwira polisi ngo ndashaka cyangwa akarere sinibuka neza ubwira iyo uvuga ngo ndashaka gukora igikorwa runaka mu muhanda tuvuga ari mu muhanda ukeneye umutekano nk'uko n'abandi bantu bakoresha umuhanda bakeneye umutekano. Ukeneye kumenyesha abantu nk'uko abakubona mu muhanda ugenda nk'uko ukeneye no kumenyesha abawe, kuko n'igihe uhamagara abawe n'igihe ufata. So ibyo rero kuvuga ngo birakenera gusaba uburenganzira ngo bigatinza ntabwo ndimo kumva rwose, kuko n'abawe ushaka ngo mwishyire hamwe mukore ikintu runaka ufata umwanya wo kubahamagara kuki se utamenyesha inzego zishinzwe kukurindira umutekano inzego zikorera kuko muhanda n'ukoresha wenyine ukoresha n'abandi banyarwanda ndetse hari nubwo bashobora kukubwira ati aya masaha ntabwo wabishobora kubera umuhanda uri very busy cyangwa se hindura imihanda ushake umuhanda utari very busy ariko ibyo ngibyo wowe ushaka gukora igikorwa cyawe ntabwo wabyibwira hari inzego zindi zagufasha guhitamo neza
hari ikindi avuga akavuga ati ikigaragara nuko mu Rwanda bakoresha consensus politics ariko ubundi umuntu utavuga rumwe na leta wese agahita agaragara nk'umwanzi ati ibyo nabyo kuri freedoms za peaceful assembly na peaceful association ngo ntabwo birabangana
oya ibyo nabyo ni ukuyobya abantu ibyo nabyo ni ukuyobya abantu nta muntu bahatira gufatanya n'abandi mu bitekerezo nta muntu ubihatira abafatanya mu bitekerezo nta muntu wabibahanira nta n'umuntu wabibanenga ngo barafatanye mu bitekerezo abadafatanya nta muntu ubibahatira kugira ngo niba hari uwigeze ahatirwa gufatanya n'abandi mu bitekerezo ngira ngo niwe yari akwiye kuvuga kuko nta muntu uhatirwa gufatanya n'abandi mu bitekerezo byo kubaka igihugu niba muri gahunda yawe duhuje gahunda cyangwa nshyigikiye iyawe nta muntu wabimbuza niba mfite ishyaka ryanjye ashaka guhuza n'uwundi
maze kumva ku nshuro nyuma ni ministre w'ubutabera Johnston
Businge ngira ngo byinshi cyane tegiye abisobanura kandi byanye nyine nibi n'iki cyegiye nyine intumwa yigenga cyangwa se yihariye ya Roni yashyize ahagaragara ibyinshi arabisobanuye ndetse n'abadukurikiye hari byinshi barimo bagenda batubwira mu bitekerezo bitandukanye barimo bagenda baduha
umwe ndabona hano umwe asa nkaho ati mwiriwe ati icyo nakubwira ngo mureke kubugama ngo namwe ibyo uhamya ko ibyo mu gihugu cyose ngo muratubeshya ngo kuko ntimwabaje buri munyarwanda ngo sokora ubushakashatsi mwitonze muramenya kabano n'ibyishimo by'abaturarwanda nibyo twahamije ko ari byo twebwe turi kubaza ngo mudusubize
ahubwo
ibyo natanga igitekerezo tugashaka gusesengura ngo ibyo bintu uvuze nibyo kugira ngo tumenye ukuri kwabyo
ahubwo uyu muntu wereje ubutumwa atubwire ibintu barimo batubwira we arumva ari byo ko twebwe turimo twibaza gusa nyine dufite ubutumwa bwinshi cyane bugiye butandukanye hari ugira ati ubundi hari imyigaragambyo yemewe ati nitemewe ati nk'ino i Burayi ngo y'abaturage batishimiye ikintu bajya mu muhanda bagatambagira ngo bigaca mu ma-TV no ku maradiyo ati nta kibazo ati mubyumve neza ariko ati ntabyo guhohotera cyangwa se kwiba biba birimo ati kandi baba banabisabiye uburenganzira ati naho mu Rwanda rero ati sinzi icyanditse mu mategeko yaho ati ku bijyanye n'icyo kibazo ati ariko imyigaragambyo y'amahoro yo ngo yo kwerekana umwanzuro wafashwe na leta ngo abaturage batishimiye cyangwa ngo abakozi batishimiye umushahara cyangwa se umukoresha wabo ati nta mbogamizi yakagombye kubamo ati niba ari uko bimeze ngo ubwo ubwo bwari umwe mu butumwa nyine
ndabona iminota iri kudusiga Pasqua nawe ari kutubwira ngo dusohoke twakira abantu bake
twakira abantu nka babiri byibura Flash FM alo
hello
neza
aho bakora hehe abagabo marabeshya
abahe bagabo
nta muntu utegereje bashyiraho agahato
ntawe bashyizeho agahato
ni ukuvuga ngo kuzitira perezida nk'uko nyine twamushakaga rwose abo bagabo barabeshya kuko kuvuga ngo wajyaga mu sihuru umwe urumva
yego
nago nabagukurikiraga ahubwo wataraga ubushaka ahubwo ngiye nakomeje kubafata icyo gihe mukaba kumfata
twagufashe noneho
ubundi ngiye nitwa kikumwe jando biye ni mu majyaruguru
urakoze cyane ntawe twigeze duhakanira ikitekerezo cyo imoreje message ntago twahakanye ibyo yavuze icyo dushaka gusa ni kugaragaza ko ibyo uvuga rukure no kuvuga ngo oya ngo oya ngo baratwangiye bande hehe
kubera ko ngira ngo hari nabagiye bahamagara kuvuga ngo twebwe ngo mu gihugu cyose ngo ugasa ariko nyine muyo bwo twabwira ati nyaboneka ntabwo uhagarira
abantu umuntu wifata akavugira akagari kose yavuganye nako
none se uyu nguwe ntabwo aje ntabivuze se
uyu avuze kugitiki hari nabandi bavuze kugitiki aba yuko ari bwene ibyo tuba dushaka
umuntu avuze
cyoze nuko nahakana ukuru uvuze ubyivugiye nka gwakananganya ngo sibyo kandi tuzari kumwe ariko mfite ningero nabyo nahakana kimwe nuko nagushyikira mfite ingero
flash hello flash hello Flash FM
hello. Hello.
Hah, tu rabu mana amu?
Di majalah grup itu.
Ego.
Ariko, uyu mukamu pun orang esen awi.
Enggak, ugu ni cikwa biasa. Tuk giru kuri ku awak hub gu.
Dari mau. Dua makar awak gitu. Dia ada dua muling yang masih tarik. Warang dua yang hari kan, kapan dekat jaga jauh kasih aku nak kan hari ni.
Harau je sejak kui menyekanisha ku bagu tori.
Ah, gosip. Nuri ni jangan lama dengan nama kita monor. Muka anda mulia seperti bukan undi. Ibu ini, bukan undi. Harga itu berapa? Mungkin dari kafe jauh nuri.
Usangga bagutori. Usangga bagutori.
Ya, kapan kita jangan terlalu kasar. Kau jangan lama dengan musuh. Motor monor mulia seperti.
Hey.
Bukan hari hari ni kumutin.
Undati umva mwabagabo mwamatora bera he radio yacu ibahe si mu gihe guse ninde uhitafunga kuko yavuze ahubwo tuvuge ko turenzwe umutekano ni mukantwaro undati ntibagakabye ntoye kenshi nta urantorera nditorera nta urambwira ngo tora gutya ntibagakabye hanyuma kandi twabaganiye ku pande zitandukanye ndetse twavuga kuri raporo y'impuguke iherezwa n'umuryango w'umwe kutumire bwa leta y'u Rwanda kugiye yagiye
ishyira hagaragara cyangwa se uko yabonye nyine igihugu cy'u Rwanda buri rusange ngira ngo nyine twagiye tugaragaza nyine ko yavuganye n'imiryango itandukanye yavuganye n'impande zitandukanye twabwiye ko yavuganye na ministeri y'ubutabera yavuganye n'umutekano babonanye na ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu bavuganye n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta nyine ibyo bavuganye ibyinshi twagiye tubibanyuriramo twababwiye icyo twashakaga twebwe nyine twabazaga nyine icyo mwagendaga mubivugaho nubwo nyine birumvikana mwagiye mubivugaho ibintu bitandukanye ariko nanone rugasanga
kandi
ikibazo tunagize ni ikibazo cy'iminota
n'ubundi nabyo bikubiye muri raporo kuvuga ngo abantu ntago bumva ibintu kimwe ntago abantu bumva ibintu kimwe ntago bishoboka ndetse n'abahamagara kuri telefone wowe nguri yarabeshya nguri yarabeshya yarabeshya nyine abantu
ntago ni cyaha kibazo cy'uko abantu batumva ibintu kimwe
kandi ntumve ko ukubyumva nuri ariko yabyumva
ikingenzi nyine nuko uko wabyumva kose nanye nkagira uko mbyumva ari uko nta numwe muri twebwe ushobora kubangamirwa ngira ngo nicyo kizima umuntu yatoramo
twasoreza hano tubifuriza gukomeza kugira ijoro ryiza ejo saa 12 za mu gitondo na mugenzi wanjye Pierre Muyombano
ariko giye mu kanya saa 11 mu kiganiro nyine Good Morning Rwanda aho tuba tugenda tubagezaho makuru nyine agiye atandukanye hanyuma ikiganiro Good Evening Rwanda nakagaruka ku masaha nk'umumenyereye ku munsi w'ejo.